macho ya kondo ai. Mitego yao sijani, nimeamua sande gesi pai. You're my lover, mweza kona penda. When you kiss me, when you touch me, mweza kona penda. I'm crazy for your love, yeah wewe kuweza. Isha zama mapenzi, penzi la nimeza.
Exclusive from SureLoaded.com.